Nigga Richie, happy birthday. It's today. I'm happy than other days. Today. Today. Leo, siku muhi adi maishani mwangu. Siku peke 21st mwanzo wa story ya maisha yangu. Hey, mola wangu, nijalie kima na maisha marefu zaidi ya babu. Nani kama mama, mama kwanza sante kwa kutimiza kujukumu mgewezaje pasipo baba. Mzazi mlezi, Mungu wa pili ukiweshimu. Mapenzi yako mama hajifichi. Miezi tisa tumboni uyapitia unisiri. Hivi uliwaza utakemzata kwa mimi. Najia ungefanya boshe nisinge kwepo mimi. Pumzika mali pema yana kama tunaponana. Ipo slick tutonana kila sekunde dua. Dunia imenilea san mekua na vyotaka. So adakta msadaka kwa le mavu mitani. Yatima vitong teki pia maitaji kaza wadi. We mabus gerezani pia gonjo hospital. Ni leo nilitoka menuna. Lipo dondoka sarafu nikaanza kulilia. Hivo dunia nimekuja kutafuta pesa ndo kitu najua. Today I'm happy than another day. This number and this month is my birthday. Happy birthday to you, to you. Happy birthday is today. Friends be happy than another day. This number and this month let's celebrate. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Toka kwa rafiki nsa nja. Zipi miki za wazawa. Mese mingi mi amala. Hawa na wana kiungwana mudo nenda sawa. A one man army, one man army. Leo niko na tagi kana eke pote zana. Mabuzi kwangu kiu ntakukata kwa maji. Kush toka chato zina waka kiusalama. Arufu ni kuku samaki bata mzinga choma. Michezo haisabiki kamchanga. Kurusha tufe pesa karata kata kwa namba. Faru bapa zinasepa spend no pepesa tukipesha. Chura mokelele matembo kateni kiu. Free house ni zam respect fuck ya fuki moja. Pesa imani moja lipotoka najua. Kana pwele kani kati kati hapo najua. Fray yo high vile unajua. Kunywa kauna oga nesa chezo vozaliwa. Hakuna kisicholiwa paka futa kachunga. Lonta kula mpaka nyaya mitoko wow. Kila pose vipa kia kwa mtandao. Keki hii hailiki na dalikana mwilini. Naitaji furaku kosa zati kita msingi. Shia, Master Montana. Let's pop champagne nigga divas. Let's celebrate today's my birthday. Biggie wish.
Today I'm happy than other days. This number and this month is my birthday. Happy birthday to you, to you. Happy birthday today. Friends be happy than another day. This number and this month let's celebrate. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you.
Digga Richard K. Wonster. Waswahili black and white. D Beats. Blood Sound Music. Shia Damson. Ben D. Ebenel. Gamaya Brother Bembe. Let's celebrate. TZ Sweet Home. Shia. Birthday. Today. Nigga. What's up?